Joseph B.
Danny P.
Aluda unami.
It's all God who knows your destiny. No matter what the people say, it's all God who knows your destiny. No matter what the people say.
Sema sema wata sema lakini ye anijua mimi. Hata na waseme vipi haya ni husu mimi, kwani ye aliyeni umba yuko nami anani kali. Yani ye kanishikilia yuko nami hatoni achilia. Haya maisha si tunaoishi bila malipo ye katupatia. Ina maana yeye anajua yale yote tutakayopitia.
Ila sasa ujichunge wewe usije jiharibia. Piga sala Mola usije kupoteza njia. Siwasikize wanadamu we. Amini mwana wa Adamu we.
Nataka kungaza kunjia. Usilie futa majozi, kwani Mola ya kupigania. Wanaweka vizuizi, wanataka zibaza kunjia. Usilie futa majozi, kwani Mola ya kupigania.
Gigas kumye
mami
chinde ni mwene
gigas kumye baranda.